I must confess, singu vuzangu set ya did my best. Ni kwa neema takufika hapa, ni kwa neema naziona baraka. I'm living in grace, my happy ever after. Nilichotaka umenizidishia, nilichopoteza ukanirudishia. Wafanya njia pasipo na njia, kikombe changu umekijaza. Kikombe changu chafurika, kikombe changu mekijaza. Kikombe changu mekijaza, kikombe changu chafurika, kikombe changu mekijaza. Kikombe changu mekijaza.
I have found my rest. Mambo bulai, maisha iko best. Tangu nkupate, maisha iko on. Tangu nkufuate, nothing goes wrong. All on my head, squeezy na ngara. The life of God, siezi parara.
Nilichotaka umenizidishia,
nilichopoteza umerudisha mara mia.
Asilimia kwa mia umenibariki.
My cup is full, it's running over.
Kikombe changu mekijaza,
kikombe changu chafurika, kikombe changu mekijaza, kikombe changu mekijaza. Kikombe changu mekijaza, kikombe changu mekijaza.
Kikombe changu mekijaza.